Downloaded from ilovezedmusic.com.
Yeah, ooh, Belinda Musa no kunenga nenga. Chai mafuti chawe la katika mpelo. Defo ya mbwa nifense kwa tini kamera. Kote motach Musa mpo kwa tini hasela. Leka ni kukweleke pa mwamba mwanga antena. Niza kufikiza pesu maipeleka. Short and sweet ni super kena love. Shae, 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 teti shae. Nimbona na matanta ya wemefi. Ino mwone mitonde shi wemefi. Shae, 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 teti shae. Nimbona na matanta ya utefi. Nimbona na mitonde shi wemefi. We chalo kulo watu kashila wakolea. Leke ni jangali leka. Swacha kipcha ute. We chalo kulo watu kashila wakolea. Leke ni jangali leka. Swacha kipcha ute. Abena Susanna Joyce ipamo fena bena Natasha. Charlie teka ni one step six nyanganya. Charlie teka ni one step six nyanganya. She told me nalilo wanga sweetie. Yes, it means nothing ukuwa vula titi. Talk to me nicely nkwebe na GP. Pala mamu chipi nkula ingishe pepi. Shae, 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 teti shae. Nimona na matanta ya wemefi. Ino mwone mitonde shi wemefi. Shae, 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 teti shae. Nimona na matanta ya utefi. Nimona ne mitonde shi wemefi. We chalo kulo watu kashila wakolea. Leke ni jangali leka. Swacha kipcha ute. We chalo kulo watu kashila wakolea. Leke ni jangali leka. Swacha kipcha ute.
Balenje bati tuambe ponje bele shikatala. Patuwa fike palawa musa usabe katana. Somo na faba iche batongo lemi sana. Kuno plani ya chibo kuno wakamu bati. Lete botolo sonde kako. Kubani ninji sala. I think it will be one. Sefo chambile kupala. Mbikila niko mufriji. Ububwa mbile kukava. Nkeche shina shiru walisha nine bodo kutala. Nde shitata pinu manga menshi baisula. Umutima shikango tule chifuba. Ndipa katika fibi yungwa zekai mumaziva. Ngole mwane chipuba nishina wali chipuba. Shasa kila moku sumuka mweke shani moku muka kanji. Paka red na black apana chita kanji. Katanga chakutidole mfwe chikata. Otherwise tulibwonse nesha ipata.
Shae, 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 teti shae. Nimona na matanta ya wemefi. Ino mwone mitonde shi wemefi. Shae, 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 teti shae. Nimona na matanta ya utefi. Nimona ne mitonde shi wemefi. We chalo kulo watu kashila wakolea. Leke ni jangali leka. Swacha kipcha ute. We chalo kulo watu kashila wakolea. Leke ni jangali leka. Swacha kipcha ute.
ACE DRAP. When I drop them and them freeze. They know say up in the heat. Oh lo 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 lo.
Downloaded from ilovezedmusic.com.